Yeah. Frank Klebo one more time.
Born and die in a town.
Yeah.
The place to be. Hip hop head in TZ. Nikona JCB.
Beef Joe.
Bila bidi was pushing number E. Zishapi taga zile A, B. Paka C, sai tuko D. Bado chiki D. Bishi ya zimovie ya wazi so misi V. Labda kuna bando vipi kusu TV. Wanasikizaga mziki wana band ma CD. Tuge maele yetu msilete usani. Many, many, many doors goes different flows in the flows. Mabi shows wana baki kaba poem. Wana roll, mami low. Now you know how we roll. Yo, 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 yo. Niendele ama nisiendele.
Siendele, cause mini presenter my MCs what a delay.
Na kuaga kazi ngumu na wakwaza ma DJ. Na mambo za kuomba na sipendele. Hey, it's time for the money my G. Let's get this mula, watatu T.
Najipata ngarimi mtu mbaya mimi. Adimu mjini kama kitu cha Jimmy. Jimmy kichaa, cheki na bochaka kwenye biti. Kwenye kiringi mina waga kama njiti. Uliza vipi niko fiti. Uliza kijenge wanangu wote wana wenge. Tuna respect madem, tuna respect vitenge. So kija usiwe na wenge. Kwenye genge, inabidi uchili usijichenge. Rule number moja, eshimu wote soja. Rule number mbili, hakuna kitonga. Rule number tatu, hakuna kuchonga. Rule number nne, daima kusonga. Rule number tano, hakuna kuboronga. Hakuna kukinyonga, mtu mzima nikibonga. JCB, Adamu
mchonga. Ni Baraka na Neema Zamta, logo istizu inashani kama star. Mgodi wa chemba, unajua nini? Mimi ni stoku ya madini. Dark Master ni Dr. Waisia. Na wapenda piwa lembo, yani mwamu na nielewa. Sio kinyonge mini kichwa, sio behewa. Unishiki Dar es Salaam, mina ishiki Tanzania. Washabugi, nishem. Uswahilini kama tola, kosa la marehemu. Vunga chali yangu, umeona nini? Imetoka show show, yani kitu kwani. Ndo life ya kibongo, show show. Hanchi nani ziko special, usihanyi show show. Love kwa my people, we keep it digging. Thanks mnaofanya, tunashen kwa his
speed. Ain't nobody gonna stop. We keep it real, Tanzania to the map. So everybody hands up clap. Ni hip to the hap, tuko up with a dupe.
Huyu ni fundi JCB. Hapa daki master mchovu MC.
Niko na machizi, tuko free. Izi ndo styles za kudaka chapri.
Izi ni sauti toka mta. Izi vocals ina meki chapa. Na hizi harakati toka mta. Kila kukicha tunazidi kukoma.
To the left, to the right. To the left, to the right. To the right now, stay right. To the left now, stay left. To the left, to the right. To the Frank Lib up in this one. JCB Mwana Chemba Istizu, what's up? Yeah. On 16th Project Metastasis.